Matthew, sura sapo e jowe nai. Aya sapo e tati, yaki sapo e jowi. Yesu barki dini sukawa impamaroin. Said unwadani Yesu sukawa impamaroin. Gam oyowanoko injude, owadanoko indoare. Amma tokkubemo, kabani gaddaib ekoin. Se Yesu wibe, ale sukawa impamaroin garato am. To onkadukoin. Gam godu be berde iri de makoin, nje ilamu alla. Se oyowaniko injude mako, gam barki dinki, nden odili. En nani, gada annabi Isa, nota nake fari sanko en, yamol mabbe, dow tegal e warki tegal. En nani bo, annabi Isa, ekkitini en, nyumo alla, e siri alla, daga tagadi duniyaru, dow tegal. Wato na yidde Alla tegal ware. Amma Alla wadu tegal gam neddo joddo e debbo mudum ha abada. O wi'i neddo alay nyaako mudum e madujo mudum takkano debbo mudum ha ma be garta go'o nder nyumo nder ra'ay mabbe nder jonde mabbe nder kodume mabbe. Bengarta hakkillo mabbe go'o. Demboto nyumo mabbe go'o, ra'ay mabbe go'o, hakkillo mabbe go'o. Kodume mabbe go'o, wala nyama edo amana goddo. Gada o yottini ekitinol mako do tegal. Don edon fe wabbe, ngaddani mo sukawo mabbe. Gam o yowanako injude, den o wadanako indoare gam barki inki. Nde tokkube mo, ngi inon. Se be ngadi ka habanki gaddanaybe annabi Isa tikkoy mu'en gam o barki dina koy tokkube mo e kammi annabi Isa wala wattu gam suka hoy annabi Isa waru tan gam mawbe gam noy e yiki mabbe e be bonnana annabi Isa wattu ko bo koy suka hoy koy ngannay annabi Isa dow kugal ngal o wadata gam mawbe gam non be ngadi ka Riwiki, be gaddai be sukaho mabbe gam annabi Isa wadanako indoare barki dinako in. Be ngejjiti ka ekitinol annabi Isa dow sukabe nder sura sappo e jowe tati. Aya bo tati yaki jowi to o wi'i e mi wi'a on gonga to na on lestin ko e modon ngartudon bo sukaho in. On nattata laamu Alla ko sedda. Fu lestin do hore mudum, bo sukayel pamarel ngeel. Kanko woni burdo mangu nder laamu Alla. Nden fu jabudo sukayel pamarel bo ngeel, nder inde am, jabbiyam. Gam non, annabi Isa, e holla en enjairi, bo nonno mawbe ngondi daraja. To Yeso Alla, nomma mawbe ngondi daraja. Hama oemo ekkitina en, enen mawbe, ekkito en digan jikku sukahoyin pamaroyin, gam kankoyin, koyin sada hola ki kotun wii koyin fu, e koyin koli Alla, e perende go'o, e koyin bokula Alla. Gam non, de almajiri emmako, enda pita kada, be e gadda epe bipe mape, gam annabi Isa watanape doare barikitinape, se o wibe. Ale sukawa impamaro ingara to am, to onka dukoin. Gam godu be berde, iri e makoin, nje ilamu Alla, maana kampe natata aljanna. To, e holla en, lalle ikoin engodi daraja, nengiku makoin, koin hola ki Alla e berende go'o, hani enen mau e ma ekito en. Gam annabi Isa wido, gam godu be berde iri e makoin kobo de ikkoin sikawin pamaroin. Nje ilamu Alla kobo natata aljanna. Bononno owi to en lestinai ko emeden gartu embo sukawin pamaroin. En kebata natuki aljanna. Kolo den Alla e mo ere mudum e lawal mudum. Bononno sukawin pamaroin gadata. Non watata kepen barka Alla e mo ere mako. E yafu e hakke meden. ekkisnam diga kiita Allah nder hiite jahannama yaaki aljanna. To en gaɗaayi bo non no sukawo en gaɗata, en keɓata nattuki aljanna. To en kolli mawnitaare e andal meɗen, non yaaray en halkere, amma fuu lesnuɗo hoore muɗum jaɓi moƴƴere Allah, jaɓi ko bo tokki laawol Allah, bo non no sukawo en gaɗata heɓay moƴƴere e barka Allah. Gam non annabi Isa jaɓi koye sukawoy, pamaroy ko ɗum waddani mo, o yowani koye juuɗe, o barkiɗini koye, nden o dilli. Gam non bandiraaɓe am, to en jawa sukahoy, gam ɗo o annabi Isa e ekkitina en, haani ekkitoɗen diga ngikku sukaaɓe nde waɗuki goonga e lesnuki hoore e hoolaaki Allah. To en gaɗi non en keɓay barka maako. Gam non to en ngi'a bo sukahoy, na on kome en jawokoy, amma Allah e yiɗikoy, ɗum barka diga Allah, haani bo ekkitinen sukaaɓe meɗen, ɓiɓɓe meɗen laawol Allah diga e ɓe famarɓe. Ɗo e holla en ɓiɓɓe ko sukaaɓe e ngoodi daraja to Allah. Hande nder kawtal tokkuɓe annabi Isa, wattu inde ko e ɓe tokka ko annabi Isa waɗi ɗo, e ɗum waɗana ɓikkoy pamaroy do'aare, gam Allah barkiɗina koy, gam Allah reena koy, harto kon mawni kon tokka laawol Allah. Gam non Allah walla en, Allah bo hokka en hikima e faamu e andal no eltinten sukaaɓe meɗen ko bo ɓiɓɓe meɗen dow laawol Allah, gam ɓe keɓa barka Allah kamɓe ma. Jomiraawo barkiɗina en, Jomiraawo walla en e waɗuki ko Allah yiɗi gam sukaaɓe meɗen. To en kaɗuɓe heɓuki barka Allah bo non no almajiri en annabi Isa ngiɗno waɗa, amma o wiɓe ɓe ala sukaaɓe ngara to maɓɓe, gam goduɓe ngikku ko bo haali ko bo ɓerɗe iri ɗe sukaaɓe famarɓe, kamɓe nattata aljanna. Emi do'o Allah walla en, hokka en ɓerɗe ɗigguɗe koyɗe ɗe hoolaaki Allah e ɓernde go'o bo sukawoy pamaroy, gam keɓen nattuki aljanna. Bo non no annabi Isa wi'i, gam gooduɓe ɓerɗe iri ɗe sukawoy pamaroy njehi laamu Allah. To en gaɗi non en keɓay nattuki aljanna. Aljanna wartay ɗum meɗen. Allah wayla ɓerɗe meɗen ngarta ɗigguɗe e koyɗe e tokkuki walde Allah ko bo laawol Allah, barka hoolaaki annabi Isa, gam aljanna warta ɗum meɗen. Amin.